ihwanye nawe nta yindi mana twabona ihwanye nawe n'ukuri ntawe muhwanye oya nawe nawe ushimwe mwami ushimwe data oh ushimwe ushimwe uhimbazwe ninde ninde twabona wahwana nawe ko ibyo ukora biturenga ayi mana we mana we mana we uhimbazwe n'ukuri ushirwe hejuru mwisiro mwijuru ntawe muhwanye ntawe muhwanye ushimwe ko waciye inzira nta wundi twabona twakwiringira usibye wowe araza gushyira kw'inzira araza gushyira kw'inzira areba kuraho ntabasha kurora nzahora nkwiringira araza gushyira kw'inzira araza gushyira kw'inzira areba kuraho ntabasha kurora nzahora nkwiringira araza gushyira kw'inzira araza gushyira kw'inzira areba kuraho nzahora mwiringira yamaze gushyira kw'inzira mwami wanjye yamaze gushyira kw'inzira yarebye kuraho ntabasha kurora nzahora mwiringira yamaze gushyira kw'inzira yawe Yeah. yawe uzahorumi ringira Zawe, 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 Zawe,